yeah.
Rubisco,
ish ish, wow.
Club C,
yeah.
Becky,
wow. Kile anataka misijui,
ish ish.
Kile anafanya miselebrity,
ish ish.
Jambo lingine la kufanya,
ish ish.
Baby kweli unanichanganya. Kile anataka misijui,
ish ish.
Kile anafanya miselebrity,
ish ish.
Jambo lingine la kufanya,
ish ish.
Baby kweli unanichanganya.
Anza na chemistry, mikutamuka asali. Zile, I love you, ndo zili kuwa kemikali. Tulishia ma issues kwa avoid
my apology.
Tulelewa poa, hati kutoa siri ya ndoa ina show immaturity. Ukaanza kuwa mfani, kaka shishi za kingani. Uwezi fanya kazi, ama horizon come to mzima. Unabonga uchafu, na hati kamu hando, umetestu tamuwa Yesu. Uwezi dishugali skuma, hati haina nyanya, kachumbari na nyama. Uwezi mokagu, hati kukujiwe na hama. Uwezi manganjiva, hati we ni diva. Ati mini beach boy, ex wako ni diva. Wezi tosheka na thao, unadai wenye kona madhao. Kina DJ Mo, kina Bob Colimo. So much of crap, zina nipatia crap.
Wow, kile anataka misijui,
ma-ish-ish.
Kile anafanya miselebrity,
ma-ish-ish.
Jambo lingine la kufanya,
ma-ish-ish.
Baby kweli unanichanganya. Kile anataka misijui,
ma-ish-ish.
Kile anafanya miselebrity,
ma-ish-ish.
Jambo lingine la kufanya,
ma-ish-ish.
Baby kweli unanichanganya.
Okay. Bona nyima dem, unapenda tu visanga. Duyani kila time, apa kule tanga tanga. Nina kama super, niko hali ya matanga. Kila super satoka na dai tenga tenga. Mina shanga, eti ana regret. Ana dai angependa, mse gizikali. Mse anadinga, PhD. Awesome kibao, madharau shilingi mbao. Matusi kwa dakika, machozi tiririka. Moyoni huzunika, kumbe we yule paka. Mi siku jeli katulia bila tabu. Lakini kila morning, alicheka kimwarabu. Kidogo tujioni maisha za ajabu. Ni kama akapela sina hela ndo sababu. Zile kunita mchumba aka scratch car credit. Nyumba nikajenga ati small car bullet. Kuwa barefoot labda ikipofu. Security boss anadai Al-Qaeda. Security boss anadai Al-Qaeda.
Kile anataka misijui,
ma-ish-ish.
Kile anafanya miselebrity,
ma-ish-ish.
Jambo lingine la kufanya,
ma-ish-ish.
Baby kweli unanichanganya.
Only make my dreams, you want to look at my princess. I gave you my hours, na nikakubaya flowers. Ukajifanya mhadko kama weza baragoi. Na vile uli act holy, kama demoni neve. Siku think tanichapa kwa kona, ka strike kichapa pena. So na regret kukupenda, kama sana kufa ukedi. Jia kupenda my ladies, kumbe urebo yako nilikuwa nimeingia ngori.
Ngori, ngori.
Alipenda gossip everyday hadi sato. Dadaga kwa mkono kuni flash kama kanjo. Maneno bila koma na maslaps za udijo. Maringo yako tamu peleke ya kina bajo. Na life kawa mbichi na kombosho nika ivana. Niko famous kama Lupita Msupa nisha kupita. Ushani backspace, ushani copy paste. Urembo wako sawa na lakini mami. Uwe ni sweet killer. Uwe ni sweet killer.
Kile anataka misijui,
ma-ish-ish.
Kile anafanya miselebrity,
ma-ish-ish.